let go. Find a spark in the cold. We'll come to the stars as we're feeling our hearts drifting further.
Nikilala na chota ndotoni ni story yetu, na idadi ya nyota ndo thamani ya penzi letu. Sijali wangapi ulikwaga nao, lengo langu ni wanyesho jutie makosa yao. Walo kwacha uende mrembo kawewe, mapenzi ni wembe wacha nyolewe. Hey, venye sauti ya chini unavosikika siongei, kimno kimini unavokatikana na chumbani unavomwagika lala, paka kwa mama unakubalika sana. Yeah, oh. Tena juli zonge kuja mapema, nilikata tamaa kupenda tena. Imani ya mapenzi umejenga tena moyo wangu mahala self, jifiche nkutunze vema.
We fight to hold on, we fight to let go. Find a spark in the cold. We're counting the stars as we're feeling our hearts drifting further.
Tu sitaki ni kuache, nkushike na unishike kila nendapo nifate. Ni wewe mana mapenzi manake, wenye wivu wanyo sumo maji nyonge mbaka wafe. Filo ni patrula, yani mwanga tosha kwenye kiza maishani. I'm going crazy for your love, paka nisha sahau nilo kwa gano zamani. Now najisi nyumi, washa sema mengi labaro si waski. Wow, ili penzi we na mi. How can I express if love is all we feel? Yo, washa sema mengi sana, mengi sana, mengi sana. Ila na kupenda sana, penda sana, penda sana. Hey, hey.
We fight to hold on, we fight to let go. Find a spark in the cold. We'll come to the stars as we're feeling our hearts drifting further apart.
Nitunze baby, nikutunze.
Nikutunze,
nitunze mpenzi, nikutunze.
Nikutunze,
nitunze baby, nikutunze.
Nikutunze,
hell yeah. Nitunze baby, nikutunze.
Nikutunze,
nitunze mpenzi, nikutunze.
Nikutunze,
nitunze baby, nikutunze.
Nikutunze,
hell yeah.